Fire Mose Oyo. Lusaka 20 no. Fire Mose Oyo.
Brian Obi.
Holy Mulunji, you don't move one of the Kumbe Mulunjalo. This is Simbe, no Jassi Wenjani, Nayasu, you know. Oyagala kati mukwano ngakuwe oyagala kamotoka kungakuse obero yagala mukwano chengukuwe yagala kutwale wa mami ne daddy senjagala kwenange tubere babiri mawe bakubulira ebigambo tunula bali ebyekiya ebyandema nze byandema yagala nkula gw'omukwano nkutamye nabalala ekomu walanyirira nsingira e Kampala yagala nkula gw'omukwano nkutamye nabalala
nabaziryo nga lirimu amasanyalaze fenna mpulira omutima ogumenye. No mutima kusula uwo baba ziri nga lili mwa masanyalaze tena mpulira omutima ogumenye oli mulungi olw'eddoboozi lyo no mutima kusula uwo guno omukwano gwa ddaladdala era guwomerera akukwana nyimerera nze nemokuba agasajja gakuno katambula gasatuuka bwe ndikwatira ewanga nampulira omukwano gw'olina togaba mutono nyongeza omukwano tobeera mugudo omukwano ngulina ngutaddemu obukodyo ye nze musajjawo atalina kibanda nze mukwano nkwagala tonyokeza kabanga omutima gwakunomera nnyo nakufata yekwe munange gwe njagala yekwe munanga taswaza kakola kasente mukwano nkuwe kakola kasente nkuwonye bumukere ndabaziryo nga lirimu amasanyalaze fenna mpulira omutima ogumenye oli mulungi olw'eddoboozi lyo n'omutima kusula uwo
Chikube,
ndabaziryo nga lirimu amasanyalaze.